It's all on, baby.
ZLatestMusic.com.
That boy passed me the weed. I'm about to say some new shit, nigga.
Konde boy come number one. Uyo AC wakuni fanya ninywe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninywe nilewe misi ya woni. Si ya woni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo pakuruka kwanja. Mara moja moja na butaka ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Ona ni never nata, na abiti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa iku tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusuri. Sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusuri tu.
Ae, ae, siku nikilewa mtajua. Mbona mtajua? Ae, kuna mtu ichi kichwa na kisumbua. Siku hiyo mtamjua. Mwenzenu ponde nisha acha. Kuvuta nisha acha. Ila mapenzi swezi acha. Japo ya naniumiza.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaka ganja. Ito ikae kiganja.
Baba God for a blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi.
Ona ni never nata, na abiti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa iku tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri. Sijalewa.
Moja moja na vutaka ganja. Hicho ni kae kiganja.
Kuzala chawi.